kuwa mganga bado niko juu bro. He will always hold me still. Mungu ni mkuu na mwamini kila time. That's real. Ni God kuamua. Yeah yeah. Ni God kuamua. Aye, aye, walini judge, wakasema siwezi. Wakaniweka chini, wakaniita mlevi. Lakini Mungu wangu wako juu ya game. Hata nikislide bado anashika frame. Walisema nianguke, wakanitakia chok. Lakini blessings zangu hazijafika kwa stock. Misiogopi maneno ya mtaa. Niko covered na damu ya Yesu kila saa. Wengine wanakimbilia nguvu za giza, wakidhani ndo shortcut ya maisha. Lakini mina jua nani amenibeba, na siwezi tupa hiyo tipa.
Utanie kuamua, si wewe si wao. Ata ukinisema ama uniende kwa mganga, bado niko juu bro.
He will always hold me still. Mungu ni mkuu na mwamini kila time. That's real. Ni God kuamua. Yeah yeah, ni God kuamua. Aye, aye. Imepitia moto lakini sijaungua. Ni rehema za juu ndizo zimenishikilia. Mapepo walicheza formation, lakini Yesu alikuja na salvation. Nikianguka ni temporary set back, na comeback yangu wani full pack. Mini soldier kwa kingdom ya light, na my demands wote uskata kwa sight. Kama ni baraka ni yeye anashika pen, si kwa connections ama juu ya Ken. Hata ukiweka mi kwa group ya never making it, Mungu wangu bado anani qualified legit. Bado niko juu bro. He will always hold me still. Mungu ni mkuu na mwamini kila time. That's real. Ni God kuamua. Yeah yeah. Ni God kuamua. Aye aye. God ndiye kuamua. Still, Mungu ni mkuu na mwamini kila time. That's real, ni God kuamua. Yeah, yeah, ni God kuamua. Aye, aye.